Black Falcon kasama kupa na swag LSK. Six for one for Eve. Yo, Frank Crew.
Woody Beach go crazy.
Sinza kusunga, monga sikiriti we baby. Nifu na kulangiza siku yon. Kuti ndi wewe kama la. Kukusunga sikiriti we baby. Pano pende ninafika, kuti mona saka. Oh baby I'm ready. I'm ready. Baby I'm ready. Kukala wako ile. Baby I'm ready. I'm ready. I'm ready. Kukala wako ile. Alaji katisha baby. Alaji katisha baby. Alaji katisha baby. Ozale kelako. Alaji katisha baby. Alaji katisha baby. Alaji katisha baby. Ozale kelako.
Baby ji katisha. No chukusha. Ni one seke somu timo fo shiseka. Ni one fiki somu timo po shifika. No kupita na mumba ni wali mkukusha. Leza ale bala wazaba kukusha. Na wase bali nolu bali pa kukusha. Bali bombe njito yon seke lamo. Teti mpwante na kajabe nari seke lamo. Mwali bomba mayo konso komuli. Mwali bomba data konso komuli. In fact ne ya chupo mkalunda. Pwenda lamo shoma pingula kalunda po.
Forever, cause I'm a couple of swag games.